Ngitsisengimdala we mama ngiyophandelina nesami celunga kaluzo kubaza umoya wami uyazi ukuthi mina ngiyathanda ungibuze ukuthi ngiyowenza negoli we mama we mama ungibuze ukuthi ngiyowenza negoli we mama we mama ngitsisengimdala we mama ngiyophandelina nesami celunga kaluzo kubaza umoya wami uyazi ukuthi mina ngiyathanda ungibuze ukuthi ngiyowenza negoli we mama we mama ungibuze ukuthi ngiyowenza negoli we mama we mama
Tabona kuqale kwaba ipassion ngifukuze eDubai learning lessons about snakes in the grass now I'm here to leave a message with my amasi sengwahla uma ngikhumbula wema angiphusha u-N3 mangizolanda lay pass iCV yamagoti sishoda ngeyikhali ukudlala inamba namba ibhudo lami ifese ngamajampi khula namasazi nale mfundiso ngizoyipaka phele kugolisa into ayilungi muzothamba sazohlangana nemama kodwa ngiqale ngimngani ngakhula phambi kwakho wangibamba isandla saka sange sibe mdala ubaba ngishe hamba you always stay down I love you for the fact that you keep drama ngicela ukubonga wemama awemama
ngitsisengimdala wemama ngiyophandelingane sami cela ungakhaluze kubaza umoya wami uyazi ukuthi mina ngiyathanda ungibuze ukuthi ngizowenza negoli wemama ungibuze ukuthi ngizokwenza negoli we mama we mama ngitsisengimdala we mama ngiyophandelingane sami cela ungakhaluze kubaza umoya wami uyazi ukuthi mina ngiyathanda ungibuze ukuthi ngizokwenza negoli we mama we mama ungibuze ukuthi ngizokwenza negoli we mama we mama
we mama
yeah, ukekusena I'm praise uNkulunkulu. Usually I get two cornflakes, so make it two. Nasebusuku I don't chew no steak, but to cool ungakho Kobe I don't see no cake. Yeah, bensayo phanda le mali, my love was ungalimali. I'm trying to switch up my position, trying to get the mission with my children, that's tradition. School ngo Mandela kodwa kasabonaka. Pray that we remember what he taught us in a class. Baby making weather also gold uzungazayo. But lately I've been better xa ngqongola with my sons. Yeah, I pray they copy what I done. Yeah, if they get trouble number one.
When mama ngiyophandelingane sami cela ungakhaluze kubaza umoya wami uyazi ukuthi mina ngiyathanda ungibuze ukuthi ngizokwenza negoli we mama we mama ungibuze ukuthi ngizokwenza negoli we mama we mama ngitsisengimdala we mama ngiyophandelingane sami cela ungakhaluze kubaza umoya wami uyazi ukuthi mina ngiyathanda ungibuze ukuthi ngizokwenza negoli we mama.